Mwishaka Rwanda National Congress RNC ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda imaze iminsi rivugwamo ubwumvikane buke bwatumye bamwe mu buyobozi bukuru bwaryo barivamo bagashinga undi mutwe bise ihuriro rishya New RNC riyobowe na Dr. Théogène Rudasingwa wari usanzwe ari umuhuzabikorwa wa RNC akavuga ko yahisemo kwitandukanya na General Kayumba Nyamwasa kubera ko bananiwe kumvikana ku bibazo byari mu ishyaka n'abavuganye na Théogène Rudasingwa ntangira mubaza ibyo bibazo ibyari byo
cyane iby'ingenzi byo navuga nuko bisa nk'aho hariho RNC indi parallèle tari ingi dukoreramo irimo ubuyobozi na structures twumvikanyeho kandi ikorerwamo n'abakorera Kayumba gye ubwanjye naragerageje kubiganiraho nawe kugira ngo ibyo bintu byose tujye tureba uburyo tubikorera mu buyobozi buzwi mu buyobozi bwa organization na structures twumvikanyeho birananirana ako gatsiko rero cyane cyane karimo abantu bahoze mu gisirikare mu ngabo z'u Rwanda b'abatutsi akaribo bazanye icyo kintu cy'ubukana muri organization gisa nko kuzana akaduruvayo muri organization. Ibyo rero navuga ko ari kimwe mu bintu by'ingenzi byatumye numva abantu bakwiriye kwitandukanya nabo. Ariko icya kabiri ni uko aho kugira ngo ibyo bibazo tubiganireho ari abashinze ihuriro ari inzego nkuru z'umuryango ni ukuvuga executive committee cyangwa se bureau politique babyanze ahubwo akavuga ngo reka bajye mu matora mu kwezi kwa munani kandi bakavuga ngo ayo matora uzaba ukuriye komiti y'amatora ni Kayumba kandi mu by'ukuri ari we ari nako gatiko ke ari bo bazana nyina ko kaduruvayo muri organization.
None aya matora kuki mutayashaka kandi nkundi muri rusange amatora bari ikintu cyiza?
Amatora ni ikintu cyiza nta n'uwayaharaniye kurusha mu by'ukuri twebwe abashinze ihuriro rishya kubera ko ubundi uko byagenze burya muri RNC nibyo koko muri za region tubuje muri Australia muri South Africa hirya no hino mu ntara abantu bagiye batora ariko urwego rwo hejuru ni ukuvuga mu rwego rwa executive committee abo ngabo turavuga ngo baratowe ariko ntabwo batowe twakoze consultation hagati yacu na Kayumba na Gahima nabo bavandimwe bandi dufatanyije n'iki turavuga ngo Rudasingwa baye coordinator abamwungirije babiri n'abahutu secretary general n'umuhutu umubitsi n'umuhutu mu bakomiseri dushaka abatutsi n'abahutu kugira ngo noneho iyo leadership hejuru tangi isura y'u Rwanda ntabwo yari ibintu byavuye mu matora. Impamvu rero bashaka amatora nuko we nako gatsiko ngo hari abo bagombaga kwirukana batavuga rumwe nabo. Ibyo ngibyo ntabwo twashoboraga kubyemera ntabwo twanga amatora ahubwo nuko tuvuga ngo deka ibibazo biremereye tubanze tubiganireho hanyuma abantu bajye mu matora twe kuzana umwiryane mu Banyarwanda mu buhunde.
Ubu hariho imitwe ibiri ya politiki wo munimo mwise New RNC cyangwa ihuriro rishya RNC Kayumba nawe ubwo navuga ko asigaranye RNC iriya isanzweho cyangwa mwamwirukanye?
Oya twebwe twabahaye inda ya bukuru ubuvuga ngo twebwe dushinze ikindi kindi gishya ariko kigendera ku mahame nka ya yandi mwebwe abanyamuryango bifuza kuza kwifatanya natwe muzazi abatabishaka nimugumane na Kayumba nako gatsiko ke n'abandi babashyigikiye. Twebwe icyo twatangiye jyewe na Jonathan Musonera na Joseph Ngarambe icyo twatangiye kandi n'abandi bakomeje kutwereka ko bari kumwe natwe ni ikitwa New RNC cyangwa se ihuriro rishya ariko amahame ni yayandi tugenderaho. Icyo twanze ni ukugira ngo dukomeze dushihurane ku izina nk'ukuntu byakunze kugenda mu yandi mashyaka twebwe twahisemo gushinga ikindi kintu gishya.
Tumaze kumva ibivugwa na Dr. Théogène Rudasingwa twashatse no kumva ibyo General Kayumba Nyamwasa avuga kuri ibyo ashinjwa ariko twohereza kuri Gervais Chondo umuhuzabikorwa wa kabiri muri RNC uri ku ruhande rwe navuganye nawe maze ntagira mubaza impamvu zatumye ishyaka ricikamo ibice.
Ntabwo ishyaka ryacitsemo kabiri rwose nta ruhande rurimo. Rudasingwa atuye muri Amerika nta muyoboke n'umwe bajyanye. Ngarambe atuye mu Bufaransa nta muyoboke n'umwe bajyanye. Musonera atuye mu Bwongereza nta muyoboke bajyanye n'umwe. Niba twereka n'umwe bazavuge benda yuko wenda n'abandi bakabye icyo ni kimwe. icyatumye rero haza ibyo bibazo sindi bujye mu mateka yabyo ni ibibazo birebana na demokrasi ni ibibazo birebana no kubahiriza amategeko kubahiriza amategeko gute dufite statuti zacu tugenderaho zivuga yuko nta muntu ushobora gukora manda zirenze ibyiri mu mwanya umwe muri iki gihe rero abaribwa n'ibyo tegeko uko rimeze harimo Dr. Rudasingwa ntiyashobora kongera kwiyamamariza umwanya wo kumuhuza bikorwa mukuru kurikira amategeko tugenderaho Musonera ntiyashobora kongera kwiyamamariza ubundi umwanya w'ubukangurambaga kurikira amategeko tugenderaho
ntabakiye mu ijambo niba nibuka neza Togene Rudasingwa avuga ko mu buyobozi bwa RNC hari ukuntu bagiye bashyiraho abantu akarimo abahutu harimo n'abatutsi ibyo byarabaye mu matora
byabaye mu matora kandi adafifitse biza kugaragazamo izo mpande zose kubera ko abantu bavugaga bati tugomba gutanga image ya organization noneho bakankuranja n'abantu gutanga za candidature
kuri mwebwe rero Dr. Togene Rudasingwa we nuko yashakaga kugundira ubutegetsi ariko we aravuga ko ikibazo ari General Kayumba Nyamwasa wari ufite abasirikare gatsiko k'abasirikare bahoze mu gisirikare cy'u Rwanda batezaga kaduruvayo mu ishyaka
bavuze inshuro nyinshi agatsiko k'abahoze ari abasirikare nawe ubwe yari umusirikare yari majoro muri FPR ako gatsiko gahagaze hejuru yandi
General Kayumba Nyamwasa niko bavuga
baravuga ngo kari kumwe na Kayumba Nyamwasa kuki batabababaje no kuvuga ngo hari n'agatsiko kari kumwe na Cundo murabo ngabo urumva ni bya bindi by'umuntu bakubwira w'umunyafurika yapfushije agomba kuvuga ko yabigiwe
wowe uri kumwe na Kayumba Nyamwasa abandi muri kumwe mu buyobozi bw'iryo shyaka RNC icyo gice kindi ni bande
reka nongere subirimo nta bice bibiri byacitsemo muri biro y'ihuri nyarwanda turi abagabo batanu hari harimo Dr. Rudasingwa hakabamo nayigize iki hakabamo Cundo hakabamo Emmanuel Hakizimana hakabamo n'umuntu twa binani Rudasingwa niwe wagiye wenyine dufite iyo komite nshingwabikorwa nkuru irimo abakomiseri icyenda Musonera niwe wagiye wenyine mu abayobozi b'intara intara n'ibihugu ndabwa dufite abayoboke muri Afurika y'Epfo mu Bwongereza muri Denmark muri Norway mu Bubiligi mu Bufaransa mu Budage muri Autriche muri Australia aho hantu hose nta n'umwe mu bahuza bikorwa bigeze agenda nta muntu wavuye mu karere ngo ajyane nabo icyo kuri cyo ntihahakana mu Bubiligi hari abana babiri bari basanzwe muri komite yaho no mu bintu byateje ikibazo batora komite y'Umubiligi hari harimo ibyo bibazo by'abo bagabo uko ari batatu kuva mu kwezi kwa mbere nibo bamwe babonye umwe yamushinze ngo niwe uzayobora intara y'Ububiligi undi yamushinga ngo niwe uzayobora akarere ka Burusiya dufite RNC isanzwe Rudasingwa amaze kugenda hari umuhuzabikorwa wa kabiri ndavuga Jerome nayigize iki wari umwungirije wa mbere niwe ugiye kwasura interim Kayumba ntabwo nakubwiye ko n'umuntu nzego yari afite yari mu nzego z'inararibonye ariko ubuyobozi bukuru buriho ubu ngubu kugeza igihe tuzatorera nibwo buyoboye ihuriro